Tukubaganye birowoozo nga tuli wamu okulaanira amaka ge yagaza amaka mangi nnyo nze ge ndabye agatalina ntegeka nnungi gajjayo naye ng'ekireeta ekyo bwe butamanya n'omala gakola nga ggwe bw'olabye so nga bw'ogaluka obulungi n'ogamugira gasanyusa nnyinigoona abagalimu na buli omu agala baanaageewuunya olw'engeri ennungi gye wagasona ofuna omugenyi ng'okyasizza wadda gy'abeera n'abatendera ofuna n'ekitiibwa ku kyalo kw'oli ne ku mukolo ogw'amaanyi gw'oyitibwa wadde bano bannaffe abagasuula bagatuukako n'ayuya ne kamulema ebamu b'osanga bakukujina olw'amaka g'amakulu agateredde wadaagana amaka go amanafu agayuuga sembera kumpi kuwe pulaani n'ebasiza obwedda gyenkisa laba bwejanjuluzo kisa mbangi buli muntu ali wano gwekikwatako wekanga n'afunamu ekyokuyiga bweyagala obe n'amaka gasanyusa weefunire mukyala waatakujize musooke muyigangane mwekana mweka ng'ate era mwesonyi ebyamasanyu musembeze mukama nanyiri yonna oyo ababeera omusaale w'amaka waba wange ezadde mumwebazanga nnyo lweruggi lw'amaka ge yagaza mubangula ezadde mukama lyabawadde mu biseera eby'omu maaso kiyambako kisinga lwe mubazaala ne mubasuulirira kuba nkufiirwa kunene sibalimba tewaliwo abasajja be neewuunya abawasa abakazi aba buli lunaku nammwe abazaala okwaza sibasudde temweyibaala nnyo ab'oluganda ebigambo bye mbagamba mbirinako ensonga mube bakkakkamu bagambeko ebitono bye nsobola tusaba mu by'okuzaala ogenda empola weewaawo n'atazadde akaaba mingi naye nno n'okuzaala abootooyole nze ndabanga mu maaso abali kyejjusa weewaawo wedda njogera ndalya kati nno kannyanja ekintu ekikulu ensonga y'okuzaala kanjogereko osanga n'afuna yanampagira olukongoolo luzimbye ku baami abalina awakekana ali abakazi baakibwa owasa gwe abataakuyambe ekibanja olina kimu n'ennyumba n'owasa ate ekizibu ky'abakazi n'abaana n'obazaala n'osussa kubatuuka okusoma n'otabulwa olaba ensimbi z'olina tezimala awakazi kadojjagula mukaaga buli mukyala afuneko omwalimira emiti gya sabbuuni ogula esatu kuntuna ku mbiri zokka mulumbekwa omwana w'omuwere mulwadde wa binnyo so nga ate mukyala mutaali lubuto abaana mu masomero beetaaga fiizi nga te n'omusolo tonnakuwa ekivaamu empala ogikubye biraka emwanyi ziri mu miti n'otunda abaana mu masomero bajjeeyo kindabanga abataasoma nabo balya mu kino nnabazadde mbanenya nnyo olw'okuzaala emisege egy'okutuuya ne ku lwange bannange kye nnandirabye bwegererenga abaana olw'enkona mu abaavu abafuku mulambaga ya nnyo olabye n'okuzaala abaana abangi nga temwesobola Kuzara boto yole, zenda langa masaba lichekisa.
Thank you.